chimu omusajja takuyiwe oyo musajja takulimbe emembe ne myasa
super aya.